bụ nwoke anụ nwa n'ọnwụ anwụ. A ga-asị Chukwu nna tanki God Chukwu, ya bụ na nwaanyị nụwa nọ na nwụ anwụ. Ya bụ na ọkpansi ya nọ na nwụ anwụ n'ụwa. Ya bụ na ogbu mmadụ nọ na nwụ anwụ n'elu ụwa. Ya bụ na ọgba egbe nọ na nwụ anwụ. Ezigbo mmadụ nwụrụ ọnwụọ, ọ na-ede elimalima. Kọbụ ife mmadụ ga-ekwu n'elu ụwa. A ga-asị Chukwu ezigbo mmadụ anabao. Olise kele ụwa na ezigbo mmadụ ana. Ezigbo mmadụ nwụọ nwụọ, ọ na-ede elimalima. Kedu ife anyị atọ n'isi ga-anyị mụ? Oke na-aba ekelụ nke chọrọ ka ị ga-ahalụ. Nyadebe n'ọdaba n'ọdaba limalima. Ezigbo mmadụ anwụọ ọnwụọ, ọ na-ede elimalima. Igbo na ọ na-ede na ọ na-asụ limalima. Ezigbo mmadụ a na-amụọ, ọ na-ede limalima. Igbo bụ Igbo na ọsụba o, na ọsụba o, na ọsụba gidi gidi. Ezigbo mmadụ a na-aba Chukwu, ọ na-ede limalima. Igbo n'ọdaba o, n'odebe, n'odebe limalima. Nwa Chineke na mmụọ, ọ na-ede limalima. Balu ebe njeli iti egwu mụ, wee ge ntị wee nụ ka akwa nara. Ndị mmadụ a na-etigbusi onwe ha, ndị mmadụ a na-ebegbusi onwe ha n'akwa. Mgbe jụba ụmụ Okija gịnị na-eme nụọ, ewesị mụ na ezigbo mmadụ ana. Fawesị mụ na ezigbo mmadụ ana bụ Olise, ezigbo mmadụ ọ na bụ obodo Afudebe. Nwa ezigbo onye n'ala Chukwu, Awesi mụ na ọ bụ High Chief Dr. Simon Chukwu Egbo na ọ bụ Uchendu Odogwu nna ka ibi ya na Okija. Nna ka ibi ya Okija ka ọnwụ bịara ugboro. O wee na-ede limalima, obodo niile a na-akpọ limalima. Ụzụ na-ada n'ebe niile maka ezigbo mmadụ nwụọ ọnwụ, ọ na-ede limalima. Simon na 18th of November chai ara 1946 ambasa nwa ka nne m lododogu n'ezinụ na be lechifa na agbọsọ Uchendu nna ka enyi na Okija o eji papa na bụ obodo Afudebe. Abia Uchendu ne Ofedu bahihe mbosi ka o siri bịa. Onye emeli gị ya na ụwa, ụwa bụ onye emeli gị ya na ụwa. Enu ụwa bụ onye emeli gị ya na ezigbo mmadụ nwụọ nwụọ, ọ na-ede limalima. Awụsịa n'Odogwu ya bụ Dr. Simon. O wee gbaba mbọ ka ọ bụ ya, o wee gbaba mbọ dịka ọ bụ ya si gba. Ezigbo mmadụ nwụọ nwụọ, ọ na-ede limalima. Dọkta bido nụ praịmarị skuul dịka ọ bụ ya si bido, mana ọnwụ nwe Ekwensu batalụ, dọkta wee nwee nsogbu. Alụ wee yaba dọkta na ọ kwụsịrị ije akwụkwọ. Ụmụnne dọkta wee duru dọkta, wee duru dọkta jee bụ ikwu nri ya. Ịma na ọsọ chụba nwata n'elu ụwa, ọsọ chụba nwata naanị ikwu nri ya. Iwo nyadaba n'ọdaba limalima, ezigbo mmadụ na-amụọ, ọ na-ede limalima. Abuni Yembosi. Ekusi go local government. Dr. Dweni Kunia. Onyana Bo. Dr. Clement Nduka. Nobahi Yembosi. Onya Wolu Dr. Ya. Masi ni fe basa lodi nana ambolo gbigbo keja wole ofuma o we no du ni ye mbosi nanya bi kunie Dr. Clement Wednesday yanya be fo na nwaka kili nwe lobi sale sale na nwaka nwe lu meje abambo na Dr. Simon lo so di faneme. Oh, we follow Simon, who waiting here now, lo. We busy below Simon, who to his boya. Eba waka doctor, no we motor, lo. Doctor Simon, no we bolo kasi kasi. Doctor Simon, no we zoba se ibundu, lo. Doctor Simon, no we bolo nyamama. Nyadebe, nyadebe, nyadebe lima lima. Mama do muangwa, onede lima lima. Bolobu na mpakupo ka Simon ujibu lo kasi akasi o na nya ka Simon ujibu lo kasi akasi wanyi dime ona na nya mwa fibroad ona abo ya abo obala mbani enu ona abo ya abo ima low BP ona abo ya abo ima diabetes ona abo ya abo ima lenyure ona abo ya abo ifobu na basalu Ogwa di nani, ya ka Simon no jibu lo kasi akasi. Ibo kanko lu no fa kiko, hey, ako kome lu nandu mo. Mubodu manano lu nungwanya, a 2007. Munye muwe tuli membu, we mwalu madamu nungwanya u. Mbosi meneme munye muwe sire si mweli leli. 2 days. Ime melia Emegide Owe low pressure Mwongwa Na bini city Mwongwa kano na bini Ibo nekulu mwongwa mwwe naba Kene tu pife geli simya welego. How much is money? Ibo what is money? How much is money? Anyaba dutonjo lojubu Ibo noru paro nabo Chay Mwenye mwwe dikime We do no when you mulu and no go. Doctor Wesley, no cooperation. No cooperation. I get you a munya bonga. See, doctor, if I get you, see, ya will they go. Hey, in my premise operation. Mama Bolong, what I want it. We do no one more come well on one about. Doctor Webber more, Mr. Timwa. Your panty, now when you come to see Mosa. Munye kama muzi kwa mwoso Sumu naba Onya kigamu Maka munye gitu limoso Noga mu Hoi Ibo mwe tibo kokoko Ibo mwe tibo kokoko Agwalumi bubu na madu na gum Keduzi ka munye mugesi moto mwibua Ano zemnya bubini Hoi Mwende mapinto we mwo Ofegu weba nyemnaka Egu wesi bini webolo duma nataba Mweba kongi gacha logidi yoi Ekwe kwa kata Umunemu unye madi menketo Unofumo hechichu wa wechidemu Mwechitoku wokwa mwadoki ntawalu Nogodo bini osina unye mogamu wadi mozo nagamu Etije jumobi, webi donu bayaleba Ofun wete wepamu, oke mwa mujebu mwoy Mwisienu mwoy, mujebe nake Simon Dr. Simon, noke kenu maka Mwebalu mwenye muwe lusie Mwekabalu doktor, ijo wamo amulu mo nwambu obere chon kanji muonya amulu bon tebu obere chon kanji muonya doctor gba mu na nwunye mama ndi mozo odupi mozo na nwunye mu ga hu doctor we na na noje we chibochi yo doctor mu ba mamu doctor mu ba mamu we si doctor te dizi fi na mo no mamu ebe nne ba kwa ke na mu mamu doctor si mu ba nu na jesu like ike nja sunwa odikwa le made na ncho mu ne li na nwunye mu ga mu ya mu ncho mu 20 na nwunye mu ga mu ya mu mu la mu bula esobu me bigo esibo mmadu mu onwu o na ede li ma li ma doctor we we lo gunye nwunye mu se mu bolu nwunye mu na ba obulu no ge mu nwalu e ye je nu no gu ga ge health center Naja be her center, the banwa koga mumwa. Hey, can I do koga na tuo? Umibo ima no ngi tena ne lugo. Unye muwe je her center molo mumwa. Ima no bossi tata, umu na sato komo lomo. If a doctor melo nando mi bonorija, wanya kanji we si na taba kono debe. Yesi bumba do muangwo onede malima. Simon na mu o ndede di malima ndede 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 di malima ndede 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 di malima na kidi ya na mu o ndede di malima ndede 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 di malima ezi to
Ifunanya, onwe ifunanya, ojalu libolu.
Wanne mara wanne no ya dele ke ma o Papa ge na lo mu o ne de li male ma o Kakeneze chukwu mwike Simon Junior uchendu Wachi mereze kembu no kija cholo gidi Papa ge na lo mu o ne de li male ma Zaguchi kali uchendu omi fuku na kija mmanwu opange na lumego na australia jebili apinjodu masigidi komu kedu makanze chisom uchendu chinwa kapakuo na mego na australia kida lumbili apinjodu masigidi komu nze chine cherem uchendu Ayimudo kama Toronto na Canada kina lubili Udo kama apinjo sigidi bongo Nze chimezie uchendu Chinye lugo na kiga mwangu Okwa na Queensland na Australia kina lubili Ezi bomba dwa singidi bongo Nze chibuna uchendu Nze akono bino kija udogu Oke mwa nasi gidi bongo Na dadi gige leniwe One de lima lima o Misi soge chuku Christian Ekwelem Ne uchendu Ngibu fosdota Oduma kida sidi bongo Maka papa gena lumu o One de lima lima Misi shamaka uchendu o Asamana tolonto kina labili Ezi adadima adana tolonto Papa gina lumu o ne de lima lima Miss she's about chendu o Hey Adadi ma wanya di ma Miss she's about apinjo neke neke Daddy gina lumu o ne de lima lima Miss Adogyo Rizu Ne u chendu Australia Esi adadi ma Ada u chendu wanya ma o Daddy gina lumu o ne de lima lima Sunu di bongu nenuwa Makana chuku gabulu nuna Chuku gano chilunu Anyana unu Adadi unu bilindu di makani niku Dr. Simon Ojele niwe Atambe madu dindu Kana mebo geje mongu Ibo noda bao Odebe o Odebe di malima Esi bo madu a uanu o Odebe di malima Odebe 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 di malima Esi bo madu Not about the Malima. Simon, another more, or ne de Malima. You will be born out about the Malima. As you come, Madame, one more, or ne de Malima. Dr. Simon, your massive moon would be no one. Daddy, I need to live anyway. On a daily malima. Munagidi namao oje kutem nogi Odi kangu nangu uchendu anabago Umo hinine nafana kwa neme Kanyake ne umune papa Ndise le lutongu Ndise wene lutongu Umune papa nina gadelo numao Le chief Columbus uchendu Esa sitobia Knock it out. oya lelege ma inago muo jemesia hai chief augustine obi e kuchendo ezakada one no kija chalogidi give for my director central bank ke nigeria one doctor no ya lelege ma Apinjo sunu di bongo, makezi bomadu mwongo do nede lima lima. Chirchi di cosmos, uchendu, oke mwani zewe sibe. Nzewe lugu no kido dogu, apinjo du masi di bongo. Chifobi na uchendu, nanye lugu no kido dogu, na Boston, United States. Kadi kena lo bili oya delege ma Kedu maka lefisis Odika ya bolum Ne uchendu Kesi ne wanyoma Ina koko godafu debe chuku na lo bigi mandubo Kedu kaloka lefisis Mbugo wankwo Ne uchendu Kesi ne noya delege ma Ina koko muo chuku na lo bigi mandubo There is a man now. Ne uchendu. Ese koki jaki seje. One doctor no ya delege ma. Anya kenen dogo papa. Anya bu in loss. Ndogo no ya dilunu ma. Ogu nu weke na lumu ha. One de lima lima. Christian ekwelem. Echi ne uchendu oke nwane kenengi dike kwerem oko goni sewe bili kedu danielu nne mekorizu nyabu di adobi orizu ne uchendu nne mekorizu oke nwane sewe sibe oko go madu kejaka ezipu madu mwongundo one de lima lima anya kenu mumu papa hey nyabu grandchildren umumu papa ogadi lunu na manya bo fighter go anya baba chief go chukobi uchendu abiyi no kija o abiyi no kija isoni faneme anya baba chief ebu go bi Kenny Nokija, host, be brother Niger. Yepu Kobi, Oke Nwani is a Sibe. Anabi Sukato Ibo, Nekata Ganya, Adiko Pomputa Nasu. Yepu Kobi o, Agumu Uchendu o, Ezipo Mmanda, Mwong Mwong, Onede Lima Lima. Onede, Onede, Onede Lima Lima, Ezipo Mmanda. Wenu jedi na bagana, wenu se na bagana, webu lokada. Nolo ifi benu chobi, ife diche na bagana, ife diche wanye lima. Nolo dikora na bagana, ne uchendu, ezada nikanaro. Adu chendu no ya delege ma. Mr. Tochu godi uchendu. Queensland, Australia. Ode waya delege ma. Ezi uchendu na nyeke nege o. Retired Air Vice Marshal of Nigeria Air Force. Dem chi obi. Dikora na baga no dogu. Yibu special advisor to the governor of Anambra State. On security matter, Oka God na kibi an oya delege ma o. Oga gimwe ke na lumu o, one de lima lima. Oga gimwe ke jene niwe, one de lima lima o. Chifende uchendu o, Ese nye lumu an o kija odogu. O Oga solution on a Monday last show. Na give you a deal anyway. Ona deal malima. Chief doctor don't force if any.
Uchendo. Ugo buzo chake. Ugo buzo. Oda go na kida chalo gidi. Kesi bomada na go muwa. Ona deal malima. Missy singa si uchendo. Ekene lumi. Asa mama nyama. Asa di bongo. Asa di bongo do. Akezi bomba do muangu, onede lima lima. Mrs. Chinasa eze dimbu, apinjo du masidi bongu, di bongu, wanyoma di bongu. Ezi bomba do muangu, onede lima lima. Mr. Victor Uchendu, wanchi mereze na kija mwangu, wanchi mereze na kija chendu kidi. Ezi bomba do muangu, onede lima lima. Eneveli wanko, hey, Orlando, ezi kena kida, ezi kakida, apinjo si di bongu. Kifunamdi wanko, ugo sinachi, hey, ikenga, isinze nasa, nese kumoy, mkakida chalo gidi. Kudu wanko, apinjo si di bongu, akezi bomando wangu, onede lima lima, onede. Not about no debe, oh debe, oh debe, di malima. Samona na gomwa, oh ne de di malima.
Oh ne de, oh ne de, oh ne de di malima. Di bamba dumwa mwa, oh ne de.
Di babi ko na raba, oh no debe, di malima. Di bamba dumwa mwa, oh ne de di malima.
Nigeria Limited. Okwaka na kibia no ya delege ma. Mr. Okechukwu Okafo, Chairman NDA Group of Companies, Nigeria Limited. Okemwa o no ya delege ma. Pasipa Mukene, Late Chief Ferdinand Akuyim Uchendu. Esele nuevo, nokija chalo didi. Papa, kambulo bigi subike. Esi bomado muanguo, onede limalima. Chukas ni ajaja nduka. Akukwe bumbu nuba hiye mbosu. Akukwe bumbu, akukwade bumbu. Esi bomado anamuo, onede limalima. Chifu madabu chuku, ema soba. Chine ube. Chief Matthew Ohamana, Ononeni,
Naki da chalo gidi Ezi bom ma de mu angu One de lima lima Chife ni mandu ile chuku Akubu mweke Akubu mweke Naki da chalo gidi Ezi bom ma de mu angu One de lima lima Chife la ilu si le chuku Nyabu amalume wane Amalume wane Naki da chalo gidi Okenwa di bongo, no ne de lima lima Chifle tu se ma soba Obwefi nanye lugo Nanye lugo no akija chalo gidi Ezi bomba do muangwo, no ne de lima lima Chifle si si wano sike Okenwa so ni vaneme Wano sike, isi gidi bongo Ezi bomba do muangwo, no ne de lima lima For Fedu Basil, yes, and I can you, me, young boss, but then one on your can egg you. Yes, and I can you, now you're a little man. Chipla to Sunduka, what when you need young boss, mong, what when you are doing you, as you bump my to another more on a daily malima. Chipla Nantinduka. Oye mano neni ni yembosi Neku madu neku odu Ezi bom madu angu angu do One de lima lima Chief Christian unduka Hey Akulo uno ni yembosi odogu Odogu akulo uno Oye makulo uno ni yembosi yo Madu anamu o One de lima lima Chief Anton unduka Ake buchongwa ni yembosi Aka, 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 bima nona repu chengwa Dr. Simon anamuwa, one de lima lima o Chichi goze uchendu o Akusina chivya kene Kene lumu chichubeze mwa uchendu o Chinye lugo kembo no kija chalo gidi Nse chudu uchendu, nalne mere Oke mwa apinjo dumane kene inewu Kakene nde nyoguchi Aguchi mwa doctor Gibo mi fuku Nakija chalo gidi Omi fuku Apinjo nekenei Etu lungi Dike uchendo Nakonye molo mwan hoda mwangu Aguchi omi fuku nakija o Omi fuku odogu isimu kenende nyigi Onyi zizi nekene webulu Shifchi keibendo Nkenkenyi Kembuni yembosi Odogu na Boston Ezebi nugu Nani yembosi nine Ogala nyame ulifeno ya delege mao Nkenkenyi Kembuni yembosi odogu Omifuku na kija yasimu kenege Osimu kene Mr. Chidubem Obodosie Nungo yakidao Modi second Diko bodozie Oke mwana Canada Ezi bom madwa nago mwa One de lima lima Omi fufu simu kene kwa Mr. Christian Amandi Nenugu state Oke mwani kalaro Na mebo no sweri ake na lumbili Omi fufu no kija Mwang Okwa gisi mu kene Mr. Victor Onye dikachi Onye ahieke negade Ahieke numu ahia Na United Kingdom Onye kena lobiri Omifuku simu kene Mr. Stanley Wada From Olu Imo State Na United Kingdom kena kulubiri Omifuku sifamu kene Doctor pharmacist make a monoku from Okidi, based in Dallas, Texas. Hey, okay, one and yet can I yo? Omi fuku si pamu kene, Mr. Victor, from Delta State, based in Melbourne, Australia. Okay, wow, it's well with you. Aguchi si pamu kene, Mr. and Mrs. Joseph Mwokolo. Okay, wow, obosi ki seje this land Australia can I do be
Abuchisimu Keneo Mr. Anthony Moye Nanali Nenubu State Udoguna lo Melbourne Ujibir Melbourne and Australia Diken wano simu Kenegio Abuchisimu Kene Mr. Destiny Echerodo From Mbano Imo State yo Melbourne, Australia, Kenya, Lubiri. Aguchisi kwa mukeneo, injinia ikena, ugodozie. Obili mwachine melo, na Texas, Kenya, Lubiri. Aguchisi kwa mukeneo, chifeme kokolie. Onyisi ulo, nanambra state. Utiwa nyinya ibone kalaro. Na Melbourne, Australia, Kibio Ezibu mmadu anamu Onede lima Oguchisi kwa mukeneo Mr. Ru Joseph Mako Udogu na South Sudan Hey, you are from South Sudan In Melbourne, Australia, Nadia, you stay Oguchisi make a greet you well, well Oguchisi kwa mukeneo Saji Kogodosie, aka Onelu Mama Mao Onelu Naki Jano Yadelegim Manewa Mandaka Fadocha. A bull like myself, sin any wega pogo. A bull like Pussot, sin any wega pogo. In a summer, if any can you wega pogo. Diana Pugo of Mandaka Fadocha. Doctor Simon, I'm a needle anyway. Nakibia, I'm a needle anyway. Bakamba Simula, Mugo, what is the Luda Belly Mali, Mesibo Madan Abatu, Munede Mali.
Ezibo mmadụ mụọ mụọ